doesn't matter what anybody else says. Mm-hmm. Tina for my baby, that's all we need. Need love. Got this love that we share that nobody can take away. Un detanda ninjera, tears over time forever.
Amanda Black, come on, give it to me. Chonga, akhonto imnandi, akhonto inhle mani umphulaphuli, utyebe wonwabe because uphethwe kakuhle apha endlini, uphethwe kakuhle ngudali. Oh, love to see it. Amanda Black right there, umphulaphuli wam, uthi yena kahle. Time right now, it is 23 minutes past the hour of 10 o'clock. Happy Wednesday, 8th of June, 2020. It is a Wednesday, Mpulapuli, which does mean ukubana sesincokole naye usisichuma ngabase usuka kwa kwa Black Sash. Sincokola Mpulapuli ngamalungelo akho nje in general apha emhlabeni. Good morning, sisi, unjani?
Hello, sisi wami, ndiphila khondo, unjani wena sisi?
Ndiyaphila enkosi. Sisichuma siyawamkela ku the branch right chunk kubala FM. Inkosi kakhulu sisi ngexesha lakho. Enkosi, sisi namhlanje kumalungelo omphulaphuli usiphathele into namhlanje.
Namhlanje sisi siyaqhubeka ngelisho khange sikwazi ukungena kwiveki ephelileyo kodwa besifuna uqhubeka with amalungelo akho xa wena ungumntu opeya e post office.
Mm-hmm.
That is usasa a city payment yakho is a post office.
Mm.
It means into eyenzekayo even kule veki kwezi payment dates uqala kule veki pheleyo ngolwesine nangolwesihlanu na Monday nayizolo besise post office eTinarha. Siyojonga inkqubo yokupeyiswa kwabantu because kaloku i contract with usasa ne post office iclear uba makwenzeke njani.
Mm.
So besiphasi ku Black Sash ne office yethu yase Ilda si interview abantu siyojonga inkqubo. So izinto wena mntu opeye post office onokwazi uzilwela and demand as a citizen yase South Africa. Bekuthiwe besithe sathi siqala ubana funeka isitting ibe kanti at least a minimum of 20 chairs zikhona phaphakathi. So xa ungene ngaphakathi wafumana izitulo ziyashota zi-5 uyakwazi ukuthi ziphezi izitulo njengomni wase South Africa. I-toilet, it is very important. Ubani kwazi ungeniswa kwi-toilet eziphaphakathi kodwa xa ufuna uye toilet funa kube kanti i-mobile toilets zi-available kwi-post office nganye ngemini ze-payment and as toilets zibe clean and as the toilets ibe zezabantu abangomama ibe zezabantu abangotata ibe zezabantu aba-disabled funeka xa unxaniwe. That is the basic need. Funeka amanzi ukwazi ukuwafumana a post office. That is the water dispenser funeka ibe khona,
the
cup yokusela funeka ibe khona. And also funeka a shelter ibe khona. Post office is mandated by USASA that xa kupeyiswa ngemini ze-grant, if kuyanetha kusuppose bana i tent erectiwe khona. Xa kushushu ukutshisa kakhulu ilanga abantu bayafenta kukumezithwini itente efanele ibikhona as a shelter and also kufuneka kube kanti kukho matshini abaninzi abasebenzayo kungathiwa hayi kusebenza umntu oyi-1 i-explanation should be there. Funeka umntu akasasephumile wayaphandle ebantwini aexplaine ukuba kutheni le nto kusebenza umntu omnye nje. And also sithi singu-Black Sash actually kutsho i-contract bilini black usasa ne-post office that umntu akufunekanga ame etwini for more than an hour. Bakhona ke abantu abavuka over siya understand abavuka ngofo but kwixesha lowuvula kwe-post office that is the post office ivula ngo-8 o'clock. So from 8 o'clock sibala from 8 o'clock xa kuvuliwe post office akufunekanga uyowuphuma e-post office ngo-1. It means that ikhona problem. And as umni wase South Africa you have a right yoyongena ngaphakathi uyowubuza kwenzeka ntoni. Ndine apha for more than an hour and into yenu akufunekanga sime for more than an hour kwenzeka ntoni. Iyenzeka ke sisi wami into yobana kube kho I network problem.
Yes.
For instance, it was not only in Newton Head I network problem. Sithe xa sifonela kwi national sistuck, sisinide for a very long time because kukho abantu abangancedwayo. Kukho abantu abangomakhulu ababeya ngombe that is the biometric matching.
Mm-hmm.
So I biometric matching yabo it wasn't functioning because of I network. Safumani sindobana, it's not only a tinaha, but in abantu betu abamonitorishayo in Durban, Joburg, wherever, now they are experiencing the same network problem. But ithi ke ngoku contract yabo, funeka kungagqithi hour I network yabo ingalungiswanga. So zizinto ezo umuntu kufanele ezijongile. Also another thing that is very important, a post office ubhekiswa I grant yakwaSASSA. It means that xa wena une problem, let's say umuntu uyopeya phaya e post office akayifumani imali yakhe iphelele iyashota okanye kuthi hayi asiyazikwenzeka ntona yiphumi, I health desk umuntu wakwaSASSA fanele ubukhona phe post office uba kuzawuthiwa iya kulaa mntu kungavurivayo abantu kuthiwe hamba iya kwaSASSA bobuza kwaSASSA babe uSASSA ne-post office beqelelene. But ngezaa mini zopeya umntu wakwaSASSA fanele ubukhona sithi ke loo mntu yi-health desk yena unekhompyutha une-system yakwaSASSA ekwazi ujonga uba kutheni imali yalo mntu ishota, kutheni loo mntu engayifumenanga imali. So zizinto ezi-important ezo. Xa umntu ejikiswa kusithiwa hamba iya kwaSASSA uyadimanda uthi upho umntu wakwaSASSA.
Okay.
Because umntu wakwaSASSA bekufanele uba ulapha so that ndingazohamba ndiye kwenye indawo. Uyayi-understand? And also funeka singazoyiki security guards eziphaya mazinxibe uniform that is branded.
Okay.
Let us feel protected kubona isecurity ezikhoyo apha. Nabantu abaphangele post office, maze umntu ophangele post office ungabufunisa xa kufuneka ubuze umbuzo emntwini kuba ngompho wasepost office because aba bantu abanxibanga zinto ezibranded. So those are the most important things ngesisi umntu anozilwela xa zilenzeki. And sithi ke ngoku sikuBlack Sash xa kusenza siba interviewile abantu, we are giving ngoku with a report esizayithumela kundlunkulu wethu in Cape Town and then it will be sent kundlunkulu wasepost office, ithunyelwe kundlunkulu wakwaSASSA ukwenzela uba ezi zinto sizibonileyo thina izolo besiyomonitorisha ekwaSASSA kwasasubuqu nosepost office naphaya sazijonge izinto ezingahambi ngendlela esizawukwazi uzithumela. And then after siyenzile yonke iripoti yethu sizawuba nento ekuthiwa yi-community dialogue. That is sizawubiza abahlali ke ngokuba basetinarha, sibize ii-officials zakwaSASSA, sibize ii-officials zasepost office, iBlack Sash ibe phaya, i-stakeholders zibe phaya, sinike iripoti ke ngoku yokuba kwenzeka ntoni, zintoni ezi zinto singekho happy ngazo and zingalungiswa njani.
Sisithuma ndinombuzo apha, umphulaphuli uyafika e-post office uyazibona uba aman ezinto zithethwe ngusisithuma azikho, amanzi andima etywini kude kubethu 8 kuyobethwa u4 emini, izitulo asinazo, sitsha elangeni, imvula yasibetha, yonke loo nto leyo uyimenshineyo sisi. But ke ngoku umphulaphuli ke ngoku uyoyika ke ngoku uyothetha kwabantu abaphaa kuyithela uba hayi mani sisi kunjenanjena, hayi mani bhuti kunjenanjena, but ebekhona umntu ngusisichuma othebana funeke kube nje angathetha nabani, angenza njani uba angungoyiki.
All right. And ukuze ukwazi ulwela ilungelo lakho funeka ube bold. You become bold ngento yaziba injalo. Awulwi bathi futhi it's either ku security apha egeyithini futhi man kwenzeka ntoni because akufunekanga ibe caba funeka WhatsApp ufuneka baruruzele ngosike babone abantu abanxiba into ezi-branded zaseBlack Sash ibe kungoni ngathi izinto zenziwa right. Yile nto sisithi uba siyayiphayilotha le nto to i-community members. I-community members they should stand up for their rights. But ke kwi-situations ezinjalo abantu bangafowunela i-health line yethu that is 072-663-739 okanye u-063-6101873. 065. Xa bebona ba hey izinto azihambi ngalendlela fanele ba zihamba ngayo. Then izaw escalate as much as ba i helpline yethu is a throwback. But if the case yase Eastern Cape izaw hliswa izise ukuthi then thina we can be able to deal the case. Sikwazi thina uyothetha on behalf of them. To imanage uba hey abantu abakho head because eyona nto ibalulekileyo sisi communication. Asithi system ayizoba down, asithi network ayizongabi down, asithi izitulo azizungashothi, but i-communication ne-courtesy to people. Batupini principle yabo ithi openness mayibe khona, i-transparency mayibe khona, i-courtesy to people. Ukuthi uxolweni bethu nani libona kusenzeka lento nje it's because abantu bethu mhlawumbe bafinyelwe yi-COVID abaphangelanga bonke kuphangela umuntu oyi-one. So please bear with us. Nasi into esiyifuna i-communication.
Sisichuma siyabulela sisi, enkosi kakhulu ngexesha lakho.
Enkosi sisiwami.
Enkosi kakhulu sisi, siyabulela sisi, bye.
News headlines on Kumela FM 97.0.
Good morning. Former City boss Noxolo Nqwazi won the first legal fight to get her job back on Tuesday, and finally the National Taxi Alliance says it has not yet decided whether it will support the call for a national shutdown. Catch the full bulletin at the top of the hour. I am Anasa Maneli.